Kubiriani na nanga ipuni kwa disoba. Pewa kwa kupwe. Kwa sababu kesi ni nanguara bwa kwe.
Kusana.
Sababu kesi ni nanguara bwa.
Serious.
Dini sababu kesi ni nanguara bwa kwe. Dini wamo bwa kwe. Iko zepaso.
Serious yao.
Iko baadhi. Kuna mmoja ni kwa.
Welcome to the Friday party. I'm going to go to the house. 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 I'm going let me make a plan. She ain't chatting with you, but Ali online. Yeah, damn, girls use her, she's on mine. And she's not a gold digger. Who you, she's a gold mine. Kuli pekelo konda guy, wesa fukunyuka. My attitude, kufyole wano kushuluka. Baby, I want this, my friend bought that. Akufa kamuchibe munga okutoba. The prettier the girl, the higher the maintenance fee. Double shift hustle just to make ends meet. Patumba nuo shota, najira ulibe. Vale kwa fwa ulibe.
Kosegula iPhone 17 Pro Maxi ukaneza machosa kuti bro. Magelo wa mulu saka wali na ma blow jobs. I had to find you, still can't get my flow. Wow, wow, you deserve a wow. For now you can enjoy but just for a wow. Wow, wow, imali lati wow. Ukachita understanding ishuli muchi nyao. Maposti salap katakala. Ukuchila kaka kushenengala. Kalilanga tisti wawagala ya marizon kaya konfike nishina waliana
kaya. Mutu nyusisi uli wao. Hacha isa kona tunjala uli wao. Bize uko menta mudm uli wao. Bata na kutempasi utuma up to now. Waona kumutu kuli wivu uli wao. Hacha isa kona make up uli wao. Liking status bize uli wao. Bebangene samu na wabachita chao. Boys kutia weka.